kupeta kwenye hali kaidi ndo mana acha mtori nikupe nyama na kuni umizaga wala mie sizimi wanipende nidekeze maidi ndo mana chiti kidogo nikupe lana nikupe lana oh my oh na ukini kusa never feel shy uwatam na mizoka ya mapenzi haya oh no.
For you,
one number,
one number.